ekitinol rewol Yahaya. Tindinore. Binduɗo ɗerewol Yahaya. Binduɗo ɗerewol ngol woni Yahaya, goto nder tokkuɓe Yesu Almasihu sappo e ɗiɗo. Yahaya o yahu dankejo, inde nyako mako bo woni Jabadi. Ko Yesu nodda Yahaya warta goto nder tokkuɓe mo, ndenno ma Yahaya o nango liɗɗi. To en jangi nder Matiyu sura 4 aya 21, yaaki 22, en nanai no Yesu noddi Yahaya e bandirawo mako Yakubu. Ɓe ali nangirɗum liɗɗi maɓɓe fuu e nyako maɓɓe Jabadi, ɓe tokki Annabi Isa, ɓe ngarti almajiri en mako. Ndenno ma Yahaya e andi Annabi Isa, gam tariha holli Salomi madujo Yahaya e Maryama madujo Annabi Isa ɓe bandiraɓe. Gam non Yahaya e Annabi Isa ɓe ɓiɓɓe Yahaya en. Yahaya e Annabi Isa ɓe njoddake duuɓi ɗuɗɗi. Gam non Yahaya e andi Annabi Isa, wato Yesu Almasihu, andol labngol. Nder joɗnde Yahaya e Annabi Isa duuɓi ɗuɗɗi, Ruhu Allah hokki Yahaya sirru ko ummoye woni Yesu Almasihu. O faami Yesu Almasihu na neɗɗo tan, ko bo na Annabijo tan no woɓɓe kocciri. Carel ngel ɗum windi ɗerewol Yahaya, e ɗum kammo Yahaya windi ɗerewol ngool gada duuɓi 95, yaaki duuɓi 94, waato gada duuɓi 95, yaaki duuɓi 94 gada daygol Annabi Isa. Dalila winduki ɗerewol Yahaya. E carel ngel Yahaya windi ɗerewol ngool, e woodi ekkitinayɓe fewre dow Annabi Isa, wiki Annabi Isa neɗɗo tan, nden bo o iwaayi daga to Allah. Gam non nder bawɗe Ruhu Allah, Yahaya windi ɗerewol ngool gam tabbitinanki duniyaaru fuu ko ummoye woni Annabi Isa. O holli en jayri nder ɗerewol ngool Yesu Almasihu ko Annabi Isa daga to Allah o iwoyi, nden bo o holli en jayri Yesu Almasihu ko Annabi Isa umwolde Allah. Gam non ɗo e holla en Annabi Isa ko Yesu Almasihu umwolde Allah tabbutunde, amma o warti neɗɗo e mo heewi yidde e goonga. Ɗon ma to en jangi nder ɗerewol Yahaya sura 22:31, Yahaya holli en e jayri dalila winduki ɗerewol ngool. Gam Yahaya wi'i ngol windama gam yimɓe kolo Yesu woni Almasihu ɓiɗɗo Allah, nden e laawol hoolaaki mo ɓe keɓa yonki kire'ata barka inde maako. Ɗum e holla en e jayri dalila winduki ɗerewol Yahaya gam yimɓe kolo Yesu woni Almasihu ɓiɗɗo Allah, mo Allah liloy gam hisnuki yimɓe diga hakke. Gam non fuu kooliɗo Yesu Almasihu o ɓiɗɗo Allah, o heɓay yonki kire'ata ko bo aljanna barka hoolaaki Annabi Isa. Emi toro Allah hokka en faamu aayaare nde'e. Bandiraawo am hettindittooɗo, emi toroma to a waawi jannde, heɓu deftere seniinde, njanga nder alkawal kesal ɗerewol Yahaya. A ɗawtay nanuki ko ummoye woni Yesu Almasihu. To a waawa jannde bo, emi toroma useni waɗu ka hettindanaaki ekkitinol ɗerewol Yahaya nder suudu rediyo ɗum ko nde yontoore, ananay ko ummoye woni Yesu Almasihu. Allah barkiɗin ma e hettindanaaki, o hokkuma sirru faamuki ko ummoye woni Yesu Almasihu. Amin.